CoPlayJams.com.
Ukraine, let you shall yanuka. Sacrifice is the hardest part. E puwa chili la vengi. Yeah. Baja vitu vika limba. You are always there by my side, yeah. The only thing I want to say to you, yeah. Kutasha manja.
Ona.
The queen of my heart, yeah. Kutasha my baby.
Ona.
Iwe bunga vila. Chipo hapo na. Kutasha manja.
Ona.
The queen of my heart, yeah. Kutasha my baby.
Ona.
Iwe bunga vila. Chipo hapo na umbi, yeah.
Witness wa kurusha kwandi. Witness wa mumesho yandi. Ni wafuti witness wa unosho kwandi. 2019 jerero. Wasanza shandi shapa kachero. Bana nani mweba denga bandi jati wa shinani. Winga kakule chituaka kamu mwana wati ni nani. Na kutema sem pide yari na nombe fo yaba sem. Na kutema sem are mwana taka pambura.
Ukula na love you shali anguka. Sacrifice is the hardest part. E puwa chili la vengi. Yeah. Baja vitu vika limba. You are always there by my side, yeah. The only thing I want to say to you, yeah. Kutasha manja.
Ona.
The queen of my heart, yeah. Kutasha my baby.
Ona.
Iwe bunga vila. Chipo hapo na. Kutasha manja.
Ona.
The queen of my heart, yeah. Kutasha my baby. Iwe bunga vila. Chipo hapo na umbi, yeah. Sacrifice is the hardest part. E puwa chili la vengi. Yeah. Baja vitu vika limba. You are always there by my side, yeah. The only thing I want to say to you, yeah. Kutasha manja.
Ona.
The queen of my heart, yeah. Kutasha my baby.
Ona.
Iwe bunga vila. Chipo hapo na. Kutasha manja.
CoPlayJams.com.